Watch it, Kefie.
DJ Slick.
Impact Squad is in the beauty.
Zayjump.com premiere.
Go get that, man.
I love Impact Squad music.
Kelsey K.
Shalubalu.
Empire Squad is in the beauty.
Adi your name, nigga.
Adi utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga kashi. Adi utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trashi. Adi utizonda. Utizonda. Kaeza unizonda. Adi utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga kashi. Adi utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trashi. Adi utizonda. Utizonda, galeza unizonda. Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga cash. Ati utizonda. Nilifena mask nikafula kama ni trash.
I'm not two chains but I roll with two guns. Boy, I never roll with one gun. Shifuala ma jacket, but ya magedo baba na wo never walk it. Down the aisle, wapendanga mariketi. Shadow baru, wapangeko, wapase matiketi. Twadivesha fly visa, twadiposa. We from back then, inga ghetto na mariposa. Okay, ndela nde chinka. Kwa mama rapper, but ya bambisha rawa tinka. Empire Squad, we running for the ghetto. We ain't running for these other rappers with the score to settle.
Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga kashi. Ati utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trashi. Ati utizonda. Utizonda. Kaeza unizonda. Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga kashi. Ati utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trashi. Ati utizonda. Utizonda, galeza unizonda. Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga cash. Ati utizonda.
Shalubalu.
Nilifena mask nikafula kama ni trash.
1, 2, 3, mwewe DJ achiweshe. Uyo eta, mwewe atweshe. I'm a cool guy, not a good boy. Shalubalu. Gumishimya boy. Ndiseba masusha. But we run it, munetusha. So flesh. Woi nusha, ifyabuheta, ubobusha.
Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga kashi. Ati utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trashi. Ati utizonda. Utizonda, kaeza unizonda. Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga kashi. Ati utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trash. Ati utizonda. Utizonda, galeza unizonda. Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga cash. Ati utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trash.
Bala kudesha rubaru Jimmy Dollar Hasani Doke OC Banks Indi seti bwede samadilo. We sleeping on you. Natumia rusha mapilo. Yeah with them boys. Ife wale miponya makilo. I'm not a hater but I'm a go-getter. Your girl left you for me. She wanna live better. Ndemi lamtia ndemi arusha shmaini. Ukwimba na vina tegupoza Feinstein. Empire Squad ife my level. You think you the future. We know you a Kimbo. DJ Slick na ulisha we know sana. Fintu tuanga level.
Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga kashi. Ati utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trashi. Ati utizonda. Utizonda, galeza unizonda. Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga kashi. Ati utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trashi. Ati utizonda. Utizonda, galeza unizonda. Ati utizonda. Crew yako itipuinga koma tipanga cash. Ati utizonda. Nili venomous nikavula kamwa ni trash.
DJ Slick on the bit.
DJ Slick, I got you.
Empire Squad. What it put on my song?
I love Empire Squad music.
The what twist you are going inside?
Empire Days.
Shadow Baru, I got you. DJ Slick on the 1-2s, but I could kill CK on this one.
One mood. I see ya.
Empire Squad, I got you
bow.
If your aim is to boo, go in the boost, that's where you below. Boo, a boost. Kocha ni kwambie, mimi sina risasi moja, niko na risasi kama mia. Subiri utakimbia. DJ Joe Brown, Emma DJ Zayo, King States, Jim Dola, Asarito, Manji,
Premier,
South Side Sage, Punk.